degmada Buurhakaba ee gobolka Bay waliba ay ku mid tahay meelo sidoo kale saameynta uu ku leeyahay dagaaladii sokeeyay oo dalka maray iyadoo dadka meelaysay in muddo ay ku jireen xaalado adag isla markaana uu sokeeyay horumarada oo uu ku horeeyay fursadaha ganacsiga shaqo abuurka iyo adeegyada kale dhalinyarada iyo dadka kale ku nool degmada Buurhakaba ay sameeyeen fursado shaqo abuur ah oo ah wadawka mooto bajaajada si nololiyoonka maarayna aan si iyo ka shaqeeyeen gudaha magaalada iyo deegaanada kale oo dadka aan iyo baahinta lanka adeega inkastoo wali iyo jarta aqabada dhaqaale ana ku mid ah dadka ka shaqeeya mooto bajaajada ka shaqeeyaysa degmada Buurhakaba ay ku hadalayna sida nololiyoonka maarayna aqabadan haysta iyo wala deegaanka iyo ku bedeli in mooto bajaajada ka shaqeeyaan degmada Buurhakaba
walaay horta wada shaqeyntii oo may waayayda faylata nidaamkuna shaqeeyana may waahe horta magaalada dhaxdeed dad oo magaalada dhaxdeed ka shaqeeyo in dad oo tuulooyinka rarado ee shalayna marka dadka oo magaalada dhaxdeed ka shaqeeyo may waahe haafadooyisa ama lan u dhow musdoor raga qaadeen haafado kala gees kasta may waahe $1 oo meelin keer laakiin dad jar meel u dhow may waahe meel sida amal hadda deegaanadu waa jamacad amal El Bashir Buureel ila bisigeed dad seedo jira meel wasamal may waahe meel in keer dibsigeed amal $25 Buureel amal $20 Bashir amal may waahe $150 Barari amal $20 oo saasi amal maana shaqeeyaa dad khaas ah oo biraanka baho wajiro laakiin uma kamidayna dadku oo magaalada gudaha leh meena ka shaqeeyo halka $1 meena ka garaawado iyo kamidayna saasan wada shaqeeyaa majaajal kala ma noo shalay
walaay dir alsin ibar malaway walaay meelin badan $1 $1 ibar nus $1 saas walaay ariru ha mid ha gadan ku waran
taaladan buurha ka bilaare oo inkasta bajaajay ina dhalinyarada bajaajaydeena magaalada meel laga aadaa lankii $1 nus $1 $25 walaay bedeerna shal qaadayna magaalada ogaantiyad siduu ya walaay oo magaalada maana isfur fur lahay walaay kaleedo madaxdi oo nay waa adiga ay kan gabaanya haye maana ogaantiyad laad antaas si xar lahay ee magan gabalan laga aado $1 leey ha meeke meeg aado ha illaay magaalada jeel barbanooda warwiinta war dawladda Washington war xiska buurjinay meel baad
kooxmada odayaalka degmada Buurhakaba ay ku hadal faa'iidada yeesheentii helowka mooto bajaajada socona dhalinyarada ku boori in bulshada safaylan yoonka adeegana
mooto bajaaj faa'iidooyin ka qona qabna meeli in baahagna sadaqsanay ku jeeyaan aan anti on haysan hortiyeba lugu ajirni hadda alxamdulillaah meeli in baahagna daqay ka seedan walbadna ka bedeli meeli abaar aan dareere jirni elbarag sini jees faa'iido faa'iido ka qabna qiimaha la qaado ka ganacsagna dhalinyarada may kala dardaarmay anti dadka safeel aan la macaamilaan yaa kala dardaarmay anti shaqada iyo si saaidiyana kor iyan oo safeel aan dadaalan yaa ku wacyi geliyay
muddooyinkii ka dambeeyay shacabka iyo maamulka degmada Buurhakaba isku kaaladayn horumarinta kaabayaalka dhaqaalaha oo muhiim ah nololaha bulshada deegaanka siya si dhalinyarada iyo nan helana fursado shaqo isla markaana lan kubciya dhaqaalaha iyo ganacsiga deegaanka siya.